More music at onthepiano360.com.
Tela by booze, eh? Nkhlale ngiphethe impahla enkulu. Ay, okay, manje ngasuka mayisuka. Lale, skupu shatela bathule. Skupu shatela by booze. Nkhlale ngiphethe impahla enkulu. Okay, manje ngasuka mayisuka. Elenti konje cela mathu, yeah. Elenti konje ufuna ukuyishula, yeah. Ebasa thulukile abakahlula. Skupu sabakhiphela ifu. Ngithi mengifika ngikwashintsha amakhiya kwabili ngabasanganisa bengalala emakini uma ubonena kusekushintsha isini bengithi inkosi ibingisini ngibona ngebusiso ukuthi sengiphendulile cela izitha zami zingalinga ezingalini phezu kwemishiya ayibo bengithi mengifika ngibashintsha amakhiya kwabili ngabasanganisa bengalala emakini uma ubonena kusekushintsha isini Bekithi inkosi bingisiba, bona ngebusisa ukuthi sengiphendulile. Cela izitha zami zingalinga ezingalini.
singalingazingali otherwise I sugar my soup.
More music at HamThePiano360.com.